download kupitia smokumziki.com.
Wana salamu zao utasikia kwenye we unyama waisila wana salamu zao salamu aleku na wakristo wana salamu yao wana yesu asifiwe ata wachawi wana salamu zao cheketu malepe omba omba salamu zao na masikini wana salamu zao jamani nisaidieni mimi masikini mwenzenu nisaidieni hata wale wana salamu zao mwaga pombe uone ona mwaga pombe uone hata masela wana salamu zao hata masela wana salamu zao utasikia Shiga, barida msuka Makonda daladala wana salamu zao Ata makonda wana salamu zao Utasikia Wanafunzi wanatosha Weboda boda wana salamu zao Weboda boda wana salamu zao Utasikia Kwani mpo wangapi Wabande mishikaki Kwani mupo wangapi Mupo wangapi Nesema mnashingapi Baba wenye nyumba na salamu zao Wenye nyumba na salamu zao Utasikia mama Kwani leo tarengapi Mama Ashura Mbona ufanye usafi Na wasani tuna salamu zetu Tuna salamu zetu siye Utasikia Uwe viva kufibie Eti weta mba kutambie Afitaminio Amsumali apa Malikiri uksifasa Maneki iksichata Liza ina uchebendo mwanangu Otiko licha malangu Mati mwanangu Tila mito Adasko kaka Tumbe tuone
Come.